madaxweyne ka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ah iyo madaxtooyada ka qaabilay webta u soo gaamiyay madaxda hay'adda ICRC ee Soomaaliya madaxweynaha iyo madaxda ku dareertay hay'adda ICRC iyo kuwada hadaleen hoojiyowka wada shaqeynta dardargelinta mashaariicda horumarineed wasaaradda iyo kala shaqeeyaysa arrimaha xabsiyada wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed iyo warbiye walyaawo kula hadaleen wafdiga ku dareeray hay'adda ICRC
bismillaahir rahmaanir rahiim waligeeka sharafnay hayte in madaxweynaha dawladda koonfur galbeed iyo geeb kumada humno golaha wasiirada la kulmaa madaxa ICRC Soomaali iyo gaar ahaan ICRC director ka qabsanay koonfur galbeed ee Hirshabeelle runtii walina la kuwada hadalay alaban far badan oo qusayay shaqadiyo in ka horayto arimaha ay ku taageerayaan xabsiyada ciidanka asluubta iyo gaar ahaan wasaaradda cadaaladda iyo ku taageerayaan sidoo kale caafimaadka iyo arimo binaadnimada guud ahaan iyo qaabilsanayn ya mayla raayse ya la kuwada hadalay kulan mira dhalay waahay madaxweynaha shir gudoomiyay walina rajeyna insha Allah in sii socdo doonto ICRC wal badan oo horey deegaanada kan ka qabatay jara haddana wali rajeyna in sii wadaan walaagii shaqadii haytay oo xil saarnaaytay dowlad goboleed koonfur galbeedna wali balan qaaday in ilbaabada furanyiin wal kasto oo shaqeeyo deegaanadan ku qabado koraan la ka dhawaayo sagaar ee wasaaradda cadaaladda wali ku taageerayaan arimo xabsiga oo runtii shaqo fayl ku qabadeen hadii aad la haytay tababarada maxabiista hadii aad la haytay daawadiyo hadii aad la haytay walba qaar kumada raashinka iyo waxyaabo fara badan oo haddii la kuwada hadlay markii hore rajeynayna insha Allah in shaqo fayl si goobada doonan eedan maasadkii.